Hillary Clinton oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Mareykanka ayaa iyada oo ka qayb galaysa kulan dadweyne oo telefishinka CNN xalay uu ku qabtay gobolka Iowa waxa ay sheegtay in hadallada Islaam naceebka ku dhisan ee ka soo yeeraya musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiga Jamhuuriga ay yihiin kuwa ceeb ah oo ka dhan ah qayimka Mareykanka. Clinton ayaa waxa ay ka jawaabaysay su'aal ay weydiisay hooyo muslimad ah oo hore uga tirsanayd ciidamada cirka Mareykanka oo lagu magacaabo Erum Tariq Munir. Erum Tariq Munir oo degan magaalada Des Moines ee gobolka Iowa ayaa waxa ay weydiisay Clinton sida Mareykanku uu ku noqon karo dalka ugu wanaagsan oo ay ku korsan karto caruurteeda saddexda ah haddiiba ay jiraan hadalladan Islaam naceebka ah ee socda. Clinton oo marka hore uga mahadcelisay Erum shaqadeeda ciidanka ayaa kadib waxa ay si aad u cambaareysay Donald Trump oo ka mid ah musharaxiinta Jamhuuriga isla markaana hore ugu baaqay in muslimiinta laga mamnuuco in ay soo galaan dalka Mareykanka.
One of the most distressing aspects of this campaign has been the language of Republican candidates, particularly their front runner, that insults, demeans, denigrates.
Waxa ugu walaac badan ee ololaha doorashada ayaa ah luuqadda musharaxiinta jamhuuriga, gaar ahaan ninka ugu horeeya loolanka, kaasi oo aflagaadeynaya, sharaf tiraya isla markaana si aan cadaalad ahayn u dhaleeceynaya dad kala duwan, saf ayuu ka marayaa. Waxa uu ka soo bilaabay dadka Mexicaanka Mareykanka ah wuxuuna hadda marayaa muslimiinta.
Clinton ayaa waxa ay sheegtay in dadka muslimiinta ah ay qayb ka yihiin bulshada Mareykanka ayna kaalin muuqata kaga jiraan la dagaalanka argagixisada iyada oo tusaale u soo qaadatay Soomaalida magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay sheegtay inay gacan weyn ka siiyaan hay-adaha amniga la dagaalanka xagjirnimada.
I was recently in Minneapolis where I met with a big group of Somali Americans. And I sat down and talked with them, and they shared some of the very same concerns you just did. But they are also on the front lines of trying to protect their children from radicalization.
Waxaan dhawaan tagay Minneapolis oo aan kula kulmay koox ballaaran oo Soomaali American ah. Waan la fariistay, waana la hadlay. Waxayna ila wadaageen walaacyo la mid ah kuwa aad qabto. Balse sidoo kalena waxay dadaal adag ugu jiraan oo ay isku dayayaan inay ka hortagaan in caruurtooda laga dhigo xagjirin. Waxay ku jiraan furimaha Minneapolis oo ay la shaqeynayaan booliska. Waxay xaqiijinayaan in ay wax walba oo ay arkaan ay gudbiyaan haddiiba ay jiraan dhibaatooyin.
Clinton waxa ay sheegtay in muslimiinta ay yihiin saaxiibo iyo daris qayb ka ah bulshada Mareykanka ayna u qalmaan in loola dhaqmo si ka wanaagsan sida iminka loola macaamilo. Islaam naceebka ayaa sanadii 2005 si aad ugu kordhay Mareykanka waxaana dhacay ficilo dhowr ah oo ka dhan ah goobaha dadka muslimiinta ah sida masaajidada waxaana ficiladan ay si aad u xoogaysan wixii ka dambeeyay weeraradii Paris iyo weerarkii magaalada San Bernardino ee gobolka California lagu qaaday.